Manolo. Jaribu funga macho ufikirie, ukumbuke we kule umetoka yei. Jaribu funga macho ufikirie, ukumbuke we kule umetoka yei. Jana si kama leo, no 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 no. Jana si kama leo, no 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 no. Jana hakuna ugali, leo tunapaka kitoweo. Jana si kama leo, oh.
Kila siku anatafuta marupurupu, akona deni ameongeza ushuru. Amesahau jana Kenya haiku hata na uhuru, na sani kukomplain. Anazidi kukomplain, oh. Inabidi ni realize siko penye nilikuwa jana, na siko nguvu zangu ametumia kilicho mkononi. Shida never lasts, joy comes in the morning. There's no need to worry. Leo niko hustle shilingi Nairobi, kesho tunapaka mandege angani. Kama ni mahecha basi misi waoni. Squeezy una gari, ebu piga kahoni. Ndio tujue
tumetoka pa na ni mbali. Tunaenda, tunaenda mbali, tunaenda. Tumetoka pa na ni mbali. Tunaenda, tunaenda mbali, tunaenda.
Funga macho ufikirie, ukumbuke we kule umetoka, hey.